alike lidlule lakho emagameni wonke ngiwathandayo alike lidlule lakho emagameni wonke alike lidlule lakho.
Come on everybody, let's declare it.
Hey. Emagameni wonke. Oh. Alike lidlule lakho. Emagameni wonke. Yeah. Oh. Oh. Alike lidlule lakho.
Come on, let's make this our declaration song tonight.
Emagameni wonke. Alike lidlule lakho. Pagama, pagama, yeah. Oh, my baby.
Everybody, you know this.
Emagameni wonke. Alike lidlule lakho. Emagameni wonke. Alike lidlule lakho. Emagameni.
There is victory in the name of Jesus. There is Amen.